weekend even Nandy way. Ibuning and a shy coupet. Abosisiba mamu way. Kizena kohlwanga iyasebenza ngangena nenkabu samgwasho kwasho osusuthuka uphele induku yano sada kwasase sasathu kekhono yedwa kuthina owaye kuza ekuseni nhlulu ukuvuka ngishawa isihlamahla phela ngansi umbushe ngashawa isibhakaba unganginiki warning letter mlungu ngiyasabeka Manzi flow, sishaya mashambombo. Ngathi mangivuka for miss calls. Makhali alama ngezo four call. Yeah, mangabe ngivuka bona yini. Mangithatha ucheck angeke ngikhave lesipanini. Nekhanda lishukumthele dustini. Lapho ngeconfit aphinde ngabuthinte life.